waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Inkastoo isbeddelo lagu sameeyey qaabka loo soo dooranayo sanadka, kaasoo looga dan lahaa inay adkaato in lasoo doorto xisbiyo yaryar, haddana waxay u badan tahay inay soo galaan xildhibaano madax bannaan oo iyagu qaybta dheelitirka awoodda sanadka hayn kara. Go-aanka uu ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ku kala diray labada aqal ee baarlamaanka uuna doorasho ugu dhawaaqay ayaa macnaheedu yahay in dhammaan 76 kuraas ee sanadka in lasoo dooranayo halka doorashooyinka caadiga kala bar oo keliya loo soo dooran jiray. Cadadda lagu soo dooran karo senator ayaa hadda ah 7.7%, halka ay doorashadii 2013 ka ahayd 14.3%. Gobol walba waxaa laga soo doortaa 12 senator, halka Northern Territory iyo ACT oo iyagu dastuuriyan aan gobollo loo aqoonsanayn waxaa laga soo doortaa 2 senator. Nidaamka cusub ee sanadka lagu soo dooranayo ayaa ah in codbixiyayaasha la siiyo warqad doorasho oo xariijinta ka kor ugu yaraan 6 xisbi ku kala dooranaya iyagoo ku qoray 1-6 ama xariijinta hoosteeda ilaa 12 musharax ku kala dooranaya. Kuraasta u dambaysa ee sanadka waxaa lagu kala saarayaa waxaa loo yaqaano preferensiga ama doorbidida. Xisbiyada ayaana codbixiyaashooda kula talin kara cidda ay siinayaan codka doorbidka, laakiin haddii uu qofku rabo isagaa go'aansan kara cidda uu siinayo codka doorbidida ah. Iyadoo la eegayo sida doorashadii 2013 u dhacday, waxaa la saadaalinayaa in isbahaysugu helaan 30 kursi oo ka mid a sanadka, Laybarkuna ay helaan 25, halka Greenku ay ka helayaan 8. Xisbiga cusub ee Nick Xenophon ayaa la filayaa inuu 3 kursi helo, halka Jackie Lambie ay 1 ka helayso. 9 kursi ayaan la hubin cidda ku guuleysanaysa. Wax kastoo ka dhaca doorashada sanadkana, waxaa cad cidda guuleysanaysa inay tahay kooxda Nick Xenophon ee South Australia, oo ay dhici karto inay helaan ilaa 3 senator. Nick Xenophon ayaa sheegay in xisbigiisu haysto fursad fiican oo uu kuraas sanad kaga helayo South Australia.
We are running those seats to win in country electorates. There's a lot of disaffection. Hindmarsh, Daniel Kirk is doing really well. Karen Hockley in the seat.
Waxaan u tartamayaa inaan kuraastaas ku guuleysano. Kuraasta meelaha baadiyaha carab badan ayaa ka jirta, sida kursiga Hindmarsh oo Daniel Kirk uu shaqo fiican nooga hayo, iyo kursiga Boothby oo Karen Hockley u tartamayso. Dr. Matthew Wright wuxuu kula tartamayaa Christopher Pine kursiga Stewart, inkastoo Christopher Pine uu haysta buu yiri maal aan xisaab lahayn oo uu ololaha ku galo. Greenka ayaa sidoo kale door libaax ka qaadan doona sanadka, cid kastoo dalka xukuntaba. Hadda Greenku waxay sanadka ku leeyihiin ama ku lahaayeen baarlamaanka u dambeeyey 10 senator, waxayna rajaynayaan inay intaa ka badan helaan doorashadan. Haddii taasi dhacdana, dowladdii xukunka heshaba waa inay wadahadal la gasho xisbiga Greenka iyo Nick Xenophon si ay shuruucdooda u marsato sanadka. Andrew Ballard oo hore uga tirsanaa Australian Democrats ayaa hadda musharax sanad oo Greenka ka ah Queensland. Wuxuu rajaynayaa inuu senatorka labaad ee xisbiga gobolkaasi noqdo. Wuxuu sheegay in Greenku ay haystaan fursad fiican oo ay qayb uga qaadan karaan mustaqbalka Australia.
Greens have a real opportunity to win a second Senate seat, and that could potentially make the difference in regards to the balance of power in the Senate across the whole country.
Greenku waxay leeyihiin fursad fiican oo ay senator labaad kaga heli karaan Queensland, taasoo ay dhici karto inay siiso miisaanka ama isu dheelitirka awoodda sanadka, markaasna aan qayb ka noqono aragtiyada siyaasadeed ee dalka lagu hagayo. Jackie Lambie oo iyadu ka goosatay xisbiga Palmer United Noofembertii lasoo dhaafay kadib markii ay isqabteen hogaamiyaha xisbiga Clive Palmer ayaa iyana ay u badan tahay inay kursiga sanadka ka hesho gobolka Tasmania. U doodida askarta u soo dagaalantay Australia iyo sida ay uga soo horjeesatay qorshayaasha miisaaniyadeed ee isbahaysiga ayay magac weyn ku heshay. Markii Mrs. Lambie ay ka goosatay xisbiga Palmer United, waxay baarlamaanka u sheegtay inay waxay doonto samayn doonto marba haddii waxaas ay yihiin bay tiri wax u fiican codbixiyaasha.
I must be free to vote in this Senate in the best interests of Tasmanians. Being a member of Palmer United has prevented me from voting in this chamber.
Waa inaan xor u ahaado codkayga sanadka anoo u danaynaya reer Tasmania. Markaan xubinta ka ahaa xisbiga Palmer United, waxay iga hor istaageen inaan waxa danta u ah reer Tasmania aan u codeeyo. Glenn Lascelles ayaa isna ka mid ah dadka ka goostay xisbigii Palmer United, wuxuuna taageero weyn ka haystaa Queensland, wuxuuna ku kalsoon yahay inuu heli doono kursi. Wuxuu ABC-da u sheegay in sanadku yeesho senator madax banaan inay tahay wax fiican loona baahan yahay.
When I travel around the state of Queensland, people are very appreciative of the fact that they've got the crossbench there to keep both sides of politics accountable for the things they say.
Markaan ku dhex safrayo Queensland, dadku waxay ka mahadceliyeen inay jiraan senatorro madax banaan oo xisbiyada waaweyn kala xisaabtama waxyaalaha ay sheegaan iyo waxyaalaha ay ballan qaadaan oo aysan markaasi samayn. Waxay ila tahay inay runtii tahay ceeb in hal dowlad ay gacanta ku dhigto labada aqal ee baarlamaanka, haddii ay dhacdana lalama xisaabtami karo, mana aha wax u fiican dalka. Pauline Hanson iyo Darren Hinge oo reediyaha ka hadli jiray ayay dhici kartaa inay kuraas sanada helaan hadda maadaama cadada tirada lagu helayo sanadka ay sanadkan yar tahay. Waxay fursadoodu yaraatay inay ku soo noqdaan sanadka John Madigan, Dio Wang iyo David Lionhelm oo saddexduba ku jiray sanadkii hore. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay in sababta keliya ee loo beddelay nidaamka codaynta sanadka ay ahayd in isbahaysiga ay faa'iido ka helaan, wuxuuna ka digay inay taasi tahay khatar.
Isn't it the case that the Prime Minister has made a deal with the Greens political party to change the Senate voting rules so that if he wins the election he can force...
Miyaysan ahayn in Ra'iisul Wasaaruhu heshiis la gaaray Greenka si loo beddelo shuruucda doorashada sanadka si wax kasta oo uu doonayo uu u marsado sanadka, sidii John Howardba uu u mariyey wixii loo yaqaanay work choices oo ahayd nidaam wax looga beddelayay shuruucda shaqada iyo shaqaalaha. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Barnaby Joyce ayaa ku baaqay in baarlamaanka lasoo doorto uu ixtiraamo mandate-ka la siiyey dowladda cusub ee markaasi lasoo doorto. Mr. Joyce ayaa sheegay inay tahay in senadku ixtiraamo rabitaanka codbixiyayaasha.
When the Australian people vote for it, you must respect that mandate of the Australian people. So if they vote for it, we expect that to go through the Senate. Otherwise,
marka shacabka Australia u codeeyaan, waa inaad ixtiraamto mandate-ka shacabka. Marka haday u codeeyaan, waa in senadku ogolaado. Haddii kale, wuxuu dhan waxay noqonayaan riwaayad, sababtoo ah dhowr senator ayaa leh waxaanu ka muhiimsanahay mandate-ka shacabka. Inkastoo shacabka Australia ay u badan tahay inay ogaadaan cidda xukumaysa habeenka July 2-deeda, waxaa dhici karta inay waqti dheer qaadato in la ogaado sida sanadku uu noqonayo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.